Amawubo 50 verse 1. Unkulunkulu mnini mandla onke. UJehova uyakhuluma ubiza umhlaba kusukela ukuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo. Verse 2. Esiyoni eliphelele ebuhleni, uNkulunkulu uqhamile ekukhanyeni. Verse 3. uNkulunkulu wethu yeza akayukuthula, umlilo udla phambi kwakhe. Uphahle ezivunguvunge esikhulu. Verse 4. Ubiza izulu ngaphezulu kanye nomhlaba ukubahlulele isizwe sakhe. Verse 5. Buthelani kimi abangcwele bami abenza isivumelwane nami ngomhlatshelo. Verse 6. Izulu lishumayela ukulunga kwakhe ngoba uNkulunkulu ungumahluleli. Sela. Verse 7. Yizwa sizwe sami ngiyakukhuluma Israyeli, ngizawufakaza kuwe ukuthi nginguNkulunkulu, uNkulunkulu wakho. Verse 8. Angiyukujezisa ngenxa yemihlatshelo yakho, iminikelo yakho yokushiswa phambi kwami njalo. Verse 9. Angiyukuthatha nkunzi endlini yakho nampongo ezibayeni zakho. Verse 10. Ngokuba zingezami zonke izilwane zehlathi nezinkomo zasezintabeni eziyinkulungwane. Verse 11. Ngiyazazi zonke izinyoni zasezintabeni nezilwane zasendle zaziwa yimi. Verse 12. Uma bengilambile, bengingekutshele wena ngokuba owami umhlaba wonke nokugcwala kwawo. Verse 13. Ngiyakudla yini inyama yezinkunzi, ngiphuze igazi lezimpongo na? Verse 14. Nikela uNkulunkulu umnikelo wokubonga, uzigcwalise izithembiso zakho kophezu konke. Verse 15. Ngibize ngosuku lwenhlupheko, ngiyakukukhulula, wena uyakungidumisa. Verse 16. Kepha komubi uNkulunkulu uthi, yini ukuba ushumayele izimiso zami, uphathe isivumelwano sami ngomlomo wakho. Verse 17. Ingane uyazonda ukuqondiswa, amazwi ami walahle emva kwakho na? Verse 18. Uma ubona isela, vumelana nalo, nesiphingi uhlanganyela nazo. Verse 19. Umlomo wakho uyekela ubini, ulimi lwakho luqamba inkohliso. Verse 20. Uhlala uhleba umfowenu, unyefuza indodana kanyoko. Verse 21. Lokho kwenzile ngathula, ushayise ngathi njengawe, ngizakukulaya ngikubeke phambi kwamehlo akho. Verse 22. Qaphelani lokho nine nikhohlwa uNkulunkulu, funa nginidwengule kungabikho osindayo. Verse 23. Onikela ngomnikelo wokubonga, uyangidumisa, oqaphela indlela, ngiyakumbonisa insindiso kaNkulunkulu.